uSamuweli wesibili isahluko 4 uverse 1 lapho isizwile indodana kaSaul ukuthi Abneyeli ufile eHebron izandla zayo zababuthakathaka nabo bonke abakaIsrayeli bakhathazeka. Verse 2 indodana kaSaul yayinamadoda amabili ayizinduna zamaviyo igama lelalinguBhahana negama lenye lalinguRekabi amadodana kaRimoni waseBheyiroti wabantwana bakwaBhenjamini ngokuba iBheyiroti libalelwa kuBhenjamini. Verse 3 abaseBheyiroti babalekela eGitayima bagogobala khona kuze kube namuhla. Verse 4 uJonathani indodana kaSawuli wayenendodana elunyonga ngezinyawo yayineminyaka eyisihlanu ekufikeni kombiko ngoSawuli noJonathani uvela eJiziyeli. Umzalwane wayo wayithatha wabaleka kwathi esashesha ukubaleka yawa yaba lunyonga igama layo lalinguMefibhosheti. Verse 5 amadodana kaRimoni waseBheriyoti eRekabi noBhahami ahamba afika selishisa ilanga endlini ka-Ashibhosheti ephumula embhedeni emini. Verse 6 bangena khona phakathi kwendlu kungathi bayakulanda ukolweni bagwaza esiswini uRekabi noBhahani umfowabo babaleka. Verse 7 babengenile endlini esalele embhedeni ekamelweni lakhe bamgwaza bambulala bamnquma ikhanda bathatha ikhanda lakhe bahamba ngendlela yase-Arabha ubusuku bonke. Verse 8 balisa ikhanda lika-Ishibhosheti kuDavide eHebron bathi enkosini nanti ikhanda lika-Ishibhosheti indodana kaSawuli isisathu sakhe besifuna ukuphila kwakho uJehova uphindisele namuhla inkosi yami inkosi kuSawuli nakuyo inzalo yakhe. Verse 9 uDavide waphendula oRekabi noBhahani umfowabo amadoda kaRimoni waseBheriyoti wathi kubo kuphila kukaJehova ohlengile umphefumulo wami osizini lonke. Verse 10 umuntu angitshela ukuthi bheka uSawuli ufile ecabanga ukuthi ulethile izindaba ezinhle ngambamba ngambulala esikilake ethi ngangeya kumnika umvuzo wey'ndaba zakhe. Verse 11 kakhulu kangakanani lapho abantu ababi bebulela umuntu olungileyo endlini yakhe embhedeni wakhe angiyukubiza igazi lakhe esandleni senu nginisuse emhlabeni na. Verse 12 uDavid wayeseyaleza iy'nsizo zakhe zababulaza banquma izandla nenyawo zabaphanya ngaseceleni kwechibi laseHebroni kepha bathatha ikhanda lika-Ishibhosheti balimbela ethuneni lika-Abhineri eHebroni.